Yeah, Mr. Lee, doing this thing again. Yeah, kuna dem to me upenda mahali jo. Yeah, king number one, king number verse. Hey, hey, make it drop me study, what you wanna run? Hey, 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 I wanna party, so wanna taka kuni kasa. Hey, I'm from another world, me nime drop a mass. Yes, wanna last, I'm a damn water, wanna taka kuni love. Sina doso, iyo ass, itabidi nime pass. Juu nilisikia huda anadai, my damn water, wanna come, na my price tag. Hustle hard, kila siku nina make cash. But hey, market high, GPE, hustle imekuwa hard. Wanaume ni effort me, so mimi huwa si give up. Yeah, never give in, never give up. That's why I'm a damn wanna jeep. Kwenye street, mistari nina tupa. Natema sana, nite King's Peter. FB friend request zinakuja, wana ni follow daily, mi ushindwa. Ninastuka mistari zangu jo zinapendwa. Hizi mistari jo zinapendwa, but still kuna dem minapenda. Yeah, hey, but still kuna dem minapenda. Hey, 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 amebeba sana mbaka za my neighbor. Hey, hey, zile watu wanna die, amebeba ni kama na hama. Hey, 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 wacha watu wabonge sana, mi sitamwacha. Hey, 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 baby wacha watu wabonge sana, mi sitakuacha. Hey, hey, baby wacha watu wabonge sana, mi sitakuacha. Hey, 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 love inaenda to the next level, baby we ngoja. Hey, hey, uli die unataka mansion na kagari, baby we ngoja. Hey, hey, uli die unataka watoto saba, baby we ngoja. Hey, hey, uli die unataka kagari na kimansion, baby we ngoja. Hey, uli die unataka watoto saba, baby we ngoja. Hey, hey, nina move around kwenye street, nina move around daily kwenye street, nina make cash around all day long, hadi night nina ride, nina ride, me study, nina ride.